unaposemwa na shoga zako, so unikandie. Yani cha ajabu wewe, ndo wanichafua mie. Eti kwangu kama vile unafosi mapenzi, wafata pesa wala unipendi.
Nami nilitegemea wendo wa kunitetea, mabaya unayosikia pengine ungeamwezea. Yani wewe
unaninanga mara ongeti mimi na danga, tunashindwa kuaminiana, kuaminiana.
Hey, uhula mara hizi misi na kifua, tusisemane vibaya, mizili tunori itaya. Usichukie, bila wewe kari aliendi, derindo wewe. Wasotupenda ni wengi baby, misukule.